the sound. The sound.
Minotaur.
Kama kupata penzi lako ni mtaji,
nitawekeza we.
Na kama funguo moyo wako ni dibaji, basi kama kupenda na wewe kipaji, nitakuwa mwigizaji. Nataka nikidhi yako mahitaji, kila nikikona moyo, moyo
moyo unadu
wangu, moyo, moyo
moyo unadu.
Now everything I do it for you.
Oh no no no,
you're my chocolate, a sweet love delicate. Kawimbo na kudedicate kete.
Oh yeah, oh yeah.
Every day and night.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Oh mama, my love.
Oh yeah, oh yeah.
Unipe yote mapenzi.
Oh yeah, oh yeah.
Oh love, jolo. Unavujikokota kama kombe kinyonga kanasa nzi. Meni nasa mimi. Wajua kujishongono kwa mapozi ya katwek. Ya katwek. Yanukisha jipodona nizima kama switch. Kama switch. Unipe penzi lako niwe mbogo, wajinga jinga na vigogo. Atena wanga wasilete shobo, weni wangu, oh yeah. You're my chocolate, a sweet love delicate. A wimbo na kudedicate kete.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
You are the one I see every day and night.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Oh mama, my love. Mapenzi.
Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
Jolo.
Hivi mama, ina maana ulikuwaga wapi we? Kipindi mama mi awana elava like you we. Wengi walijona wamepata, ila mi nimepata na nusu. Nimepata mahaga, nimepata mabusu. Nimekupata wewe ni furaha maradufu. Iliyopotea kitambo kwa penzi mfi. Yani leo na furaha kama niko na malaika. Baraka kani mepata mawadhu. Unaambiwa the best thing in life is life, but the best thing in house is wife. Love you boo.
You are the one I see every day and night. Oh mama, my love. Only pay your day, my baby.
Unipe yote mapenzi.